linjila bana Yohana windirdum faslol jowabol bawo ma jum yahudu en badi julde yesu bo yahi urusalima haton kombi dammugal berniwol bi'etengol dammugal bali wodi wendu wasandu tarnandu be dangde joyi inde wendu majum be ibraninkore baiti jata les dangde go nyawbe dudbe don bali wumbe e wosbe e wata terde en be don dena hato ndiyam do dimbo ngam sa ifere malla e kajo jawmirawo do jippo der wendu man dimba ndiyam nyawdo mo arti nastugo ndiyam bawo dam dimbake fu yam iti nyaw mudum konguye fu haton wodi no nyawdo bakin dubi chapande tati e joe tati nde yesu yiimo o don wali yesu andi o duri be nyaw mako o yamimo
a yidi yam itine gona
nyawdo jabi
modi bo mi wala goddo mo nastinta mi der ndiyam sa idam don dimbo to mi don habda yahugo ton goddo fere artatam nastugo ndiyam
yesu wiimo
umma hosu daago ma dillu
law o yamditi o hosi daago mako o wawi yahugo amma nyalade majum dum nyande siwtorde ngam majum yahudu en bi'i jam itinaado man
hande dum nyande siwtorde tawreta dunganaki ma rondaago daago ma
o jaabi be
mo yamditiniyam wi'iyam hosu daago ma dillu
nden be jamimo
moy wi'ima a hosa daago ma a dilla
amma o anda moy yamditinimo ngam yesi acci nokkure man dilli ngam yimbe dudbe donno ton bawo don yesi tawi mo der haykaliru wi'imo
da jonta a yamditi ta metu wadugo hakke fayin ngam ta ko tulli wara do maada
kanko o yehi o wi'i yahudu en yesi yamditinomo ngam majum yahudu en puɗɗi toñaago yesi ngam o yamɗitini goɗɗo man nyande siwtorde amma yesu jaabi ɓe
baabirawo am ɗon huwa foroy min bo sey mi huwa
ngam dalila bolle ɗe yahudu en ɓurti waɗugo anniya mbarugo mo na ngam o luuti umrore nyande siwtorde tan amma ngam o wi'i fayin allah woni baabirawo maako o fondi hore mako be Allah ngam majum yesu wi'ibe
mido wi'a on be gonga biddo huwata ko dume be hore mudum sey ko o yi babira don huwa ko babira huwata fu kanjum biddo bo huwata ngam babira yidi biddo do holla mo ko o huwata fu o hollan mo kude burande de maunugo bo ngam ha biddo huwade kanjum dum haydinan on bana baabirawo ummitinirta maayɓe yeɗitina ɓe bana non ɓiɗɗo bo hokkirta gendam haa mo o yiɗi fuu baabirawo hiitatako ko moy amma o hokki ɓiɗɗo bawɗe hiitaago ngam haa yimɓe teddina ɓiɗɗo bana ɓe teddinirta baabirawo nelɗo mo miɗo wi'a on be goonga ko moy nani bolle am nuɗɗini nelɗoyam bo heɓi gendam ndumiɗam kiita nangatamo o salake mayde o yottake gendam ndumiɗam miɗo wi'a on be goonga wakkati waran ɗum waɗi jontama haa maayɓe nana sawtu ɓiɗɗo allah nanɓe mo fuu geɗan bana baabira woodi bawɗe yeɗingo bana non o hokki ɓiɗɗo bo bawɗe yeɗingo o hokki ɓiɗɗo bawɗe hiitaago ngam o ɓi neɗɗo ta ɗum hayɗina on ngam sa'i waran haa maayɓe nder genaale fuu nana sawtu maako ɓe ngurto genaale maɓɓe huwoɓe boɗɗum ummititto ngam ɓe keɓa gendam ndumiɗam amma huwoɓe kalluɗum ummititto ngam hiiteego mi wawata waɗugo ko ɗume be hoore am miɗo hiito bana allah umriyam kiita kami hiitoto ka fotti ngam mi ɗaɓɓata waɗugo komi yiɗi amma ko nelɗoyam yiɗi to mi seedanake hoore am seedam ko am laatatako goonga amma woodi ceedowoyam goɗɗo mi andi seedam kumaako ɗum goonga o neli nelaaɓe haa Yohanna seedam kumaako ɗum goonga mi wala haaje seedam ku neɗɗo amma mi wolwi haala Yohanna nga wallugo on tan Yohanna latino bana pitir la kubanga don no yayina on cewre anora mako bakin sedda amma mi wodi sedam ku burgungu Yohanna maunugo kudere babirao hokkiyam ngam mi huwade kanje sedan toyam babirao neliyam babirao neldo yam bodon sedano yam ono on medai nanugo sautu mako on gi ay mo bo on jogaki bolle mako der berde modon ngam on nudinaay mo oneli on don janga defte ngam on don tammo hebugo ngendam dumidam der maaje ase defte man bo hala am de bolwata amma on gida wargo ha am ngam on keba ngendam fakat mi dabbata teddugal ha yimbe amma mi andi on gida Allah mi wari be umrore babirawo am onon bo on chaliyam amma to goddo fere wari be umrore hore mudum kanko on jabata ko moy modon on dabba yerdeego amma on dabbata yerduye Allah kadi noy on bawarta nuingo yam amma ta on numa mi wulloto on yeso babirawo am min Musa mo on koli kanko wulloto on to on nudinno Musa fakat on nudinta min bo ngam Musa windi hala am amma de on nudinay ko o windi noy on bawarta nudingo bolle am.